ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Kuhlale kungapheli ukumangala kimi ukuthi sasibe nobandla olungakanani sazenza iqoqwane elithe qekelele lokhu kwenza kwezemidlalo. Okay, kulungileke lokho. Kuphinde futhi kwenzeke kwipolitiki okuyindawo engicabanga ukuthi nakhona ukulindele kuyo. Kodwa kwenzeka ngeyindlela ezibusululu eyiningi, ngendlela ezenza abanye bakhabeke eceleni. Uthanda ungathandi, siyathanda ukuyichaza sihlonse kwabanye ngokwamazinga omnotho esikuwona. Ngamanye amazwi, abacebile baphila nabacebile, abaphathi nendawo i-middle class baphila nabanjengabo, abampofu baphila nabampofu. Yebo, zikhona iy'ngxenye la khona okungabi njalo khona, kodwa ukuthi nje ukujeqeza eceleni la ukhona yona ndlela okugcina kuyiyona leyo. Phezu kwalokho, sinomqondo wokufuna ukuqhela kubantu ababukeka behlukile kithi, bezwakala behlukile, abacabanga okuhlukile kunathi. Nginesiqinisekiso uma singacabanga lokho, singayithola izibonelo zokunjalo esikwenzile nesikwenzayo empilweni zethu uqo. Ukubona ngisho phakathi kwamakholwa, mina ngowesizwe esithile, wena ngowesizwe esithile, ayisizwe nje sesikhumba nolimi, kodwa inqubo nenqubo yakho igcina isiwubuzwe ngokwayo, isehlukanise, size sithi kuzongisiza ukuqala kulaba ngoba bafani nathi, kuba bafani nami. Ngoka Mark 9:38-41, uJohn wayesethi kuye, "Mfundisi, sabona umuntu ongasilandeli ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engasilandeli." Kepha uJesu wathi, "Ningamnqabeli ngokuba akakho wenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka amasinyane akhulume kabi ngami, ngokuba ongamelene nathi ungakithi ilowo nalowo oniphuzisa inkezo yamanzi ngegama lami, ngokuba ningabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe." Awumlaleli, ungasheshi ukwahlulela, ungasheshi ukwakha indonga. UJesu wasifela sonke, ebese lithi iculo, "Wabafela abantu bonke ukuze basinde." Lamagama adwebele, sonke, bonke.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.